yande joni tan min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jam woni e moɗon Soumane Amadou janganta habaruji ɗi en nangude koye kibaruji ɗi en kalando filla ko darto berve ko tefa ele ñalal ƴaɓɓiɗe endam fuɗɗama famede moye moye woni ko heeɓi ɗum nonni fawarji kono ƴuwole mawɗe toɓɓude e nder leydi Agadez to enɗan waɗi ko fawarjo laabi kewɗi taggi e nokkuje goɗɗi kondani to wiyete telwa kanu ndiyamu naati e gureje hande yewtere men pinnono ƴewdo filla ko darɗe ɗo ƴuwole toɓɓude nokkuje kewɗe laatiɗum ndu kondani bonnini nokkuje kewɗe e gartan dumum ele habaruji men ko puɗɗirten wonno goto kañum woni ko maayi goto ɗo kondan barmi ɗum wonno ko waɗi caggal hippitere himɓe Boko Haram hanke nde endan yande sappo e goho jamma no wiyete fawarjo ni wuuretengo maniram ɗo kondan wonana ton endan ni le leydi Bosso ko woɗɗaki dow fawarjo cofluetengol Komadou Gouye be nder région mo Difa wakkati ko ɗum warta ɗum endan ni le habaru ɗi min keɓini koɓe jotti kamɓe himɓe Boko Haram ɓe endan ɓe arta kinagina ɓe pelli e jamma on fa himɓe wurgo fu wurti nden ɓe naata ɓe pella himɓe ɓen endan ɗum noon wonno ko fawar joni kamɓe hi Boko Haram ɓe gatto enda hanke noon ni fawar joni du konda ni ono filla ko darta brevi mo mbimi on fuɗɗama no faame nden ene kaydu konda ni moy en woni ko heeɓi ɗum caggal ko tewto ngo wanno hande nde endan ni bandimi mbiten Rukki Yatu Adraman o yehi CG Kwarakan ɗo endan gam batti o faama no woni ɗum eɗum yara ndennene ka ƴeewoɓɓe ende e keɗɗo goɗo haali en kettinone haalaji mabɓe
illu hankim nder jamɓe sappo jamma noon ardinaɗo tekol talkuru breve mo le nokkure CG Kwarakan on puɗɗi kollal heɓuɓe breve hikka ɓen hande subaka o ardinaɗo nokkure tewtere on haalanimi no tefol talkulu breve ndum waɗiri hikka
le nombre global de candidat inscrit c'est 300
jangoɓe tefuɓe breve o no keme tato e woronje e jeego nder burtinol ɗereji arani ɗi ɓe hemre e woronje e jeɗɗo ɓe inɗe mum en burti woygu e joo keɓi lasoji nayogom no woodi ko heddaniɓe ndenne ɓe tefi toyto no hitaani hikka ɗen timmira noon ɗum tokki ɗum waɗi tew tewrudu dow pecce hemre hono pecce lasoji ɗiɗi e go'o goni heɓuɓe ko lasoji nayo ɓen tefi toyta fuu takkama jaamu duuɓe puɗɗata
les épreuves du second groupe vont débuter demain
goto le sukaɓe heɓuɓe breve ɓen holli weltare muɗum ba ko bandiraɓe mum gom keɓay
je suis très très content
mi nani belɗum gam mi heɓi breve amma no woodi bandiraɓe an gom ɓe keɓay kamɓe duumiɗo du'o Allah hoynanɓe
sentiment et partage
ɗi fuu heɓoɓɓe no ɓuran ɗude ba ko tefol gon no waɗoyte jaango
no wontiri jamma hecci hanke hen to enda Agadez ndiyan toɓuɗon ɗo endan waddi ko toyitoyte telewa kawno hono celol telewol ngol endan ne hakkude Agadez arlit to endan ni toyite PK5 noon ni ɗon endan wonno ko fawarjo ni taƴi keñol subaka ndenene ka taƴo laawol ngol konda ni hunno laatide faddeke sanne himɓe waɗoɓe jahali hakkude Agadez e arlit nani ko Moussa Mamma bandimi gon Agadez neldimin komin pirti e fulfulde
illa kenga loreji gala no ummo ɗo Agadez no jaha arlit joni ko himɓe jaha sey lore gon wara ada himɓe jippina wonde wara ada ɓe yaara arlit hanono Hassan Abagor kawjiɗo tesam 3 stv wi'iri ɗum
des passagers qui
himɓe waɗoɓe jaale ɓen no dondi guineji mum dow ko'e ko watta kilométre goto ley ndiyam iɓe dilla saɗorma mawɗo ɗum ɗon fuu minen jaaroɓe ɓe jaale ɓen koƴantaɓe teddengi ɓe ñamne ɓe pilane pukkorɗe gaɗa mum min joɓa bittinol guineji maɓɓe ley ndiyam ɗam ndenne miɗa watta dande e hooreɓe Agadez ɓe yaade ɓe ligere ɓen fuu e heɓande mosola laawol Agadez arlitigol
charge la route Agadez arlit
tawaɓe nder jehaale ɗe ɓerɗem en bela balle ɗe ba seɗɗa ɓe janci sanne golle moƴƴinol laawol ngol gan to maɓɓe fa handen silɓer sottay nani ko Boubacar Mohammed garɗo ƴuwi arlitugom wi'ini
grande partie
ɗuɗal kolta on fuu ko watto métre uji hemre jundam ndiyam ɗam dillidi hemo ko ɓuri mettude woni min jii ko ndiyam ɗam dillidi e kolta on jamɗe ko wattete ley simon on wattaka ɗum hayƴinakemin ko iri golle ɗe gaɗe jamɗe wattaka ley mum min gaɗi bawɗe amin fuu min piilo min keɓi joltude deynako min pandi loore amin e halfinde ɗum min dilli
on a traversé à pied
ris agboula ministre tawaɗo nder kollitoɓe ardiɗo leydi gouverneur leydi Agadez e golloɓe ñeñuɓe gom jeehi darowi bonondaji gaɗuɗi ɗi ardiɓe leydi Agadez pooɗi noppi awƴoɓe loreji gaɗa hakkillo ɓe mbi'i ko ɓe durwan ko watta dow ko yaawi beddolgol moƴƴine
ton ni hara ton en to wiyete hono fawarjo ndu konɗan ni Tirozerine kanu département mudo har fila ko dart ndungu kanyon ko kalte hala mudo ndungu dube bi ngu wadi alama lobbo sanne sanne dum wono ko docteur kawji do fila demal halni min biete do Bacha Shaibu Bakar mun nodnom subako o wiidu ko nanne be gonbe anidi ko to ko tawe kulde fu gadi fa wodi en kittino hala mako wakati mo alamin wa shanu dino telephone.
Vous savez, notre zone, c'est une zone...
No kuja aminde, no kuja gadoje kalijino. Illa tobo aranogon, himbe putti, wichure audiri albache. Dara wakati mukaldami hemwodon o, dudali himbe fu bichidi, fagal fudi. Wape du, tilmake fagal nangi. Kama naje du, no deme edo. Yetore ala dudali no kuja den fu, awi, fadi mauni.
C'est l'ensemble de notre département.
Kenya nde wonno ko faande Amnesty International ka wonno himbe daarobe kulantareje honon denago bibbe adamaabe kanyo yoltude kulle mu'en haali do fila ko darto faano be bi lebbi dido cakitiidi leydi Niger no woni na mbi'en do gomnati leydi Niger no wonno nanga himbe nangal nga wala e gonga himbe hono fawarjo jingano suudu baba e faande himbe partiji e himbe halobe habaruje ko nandi e mudum ndende ne ka be bi nangal gal do konda ni hono latino lati bolder sanne sanne kine Fatim Diop kanyum won ko haaldo inde mabbe kanyum do hawjina fil Amnesty International leede meden gonde bangi hirnaange Afrique de endan o wi ko won do gomnati leydi Niger hande ni woni droit accheta nangugol himbe hono société civile ka won jingonobe suudu baba kanyum himbe latibe do konda haaldo inde politikiji e ko nande mu en heba ka endu kondan welto e der gonda leydi Niger. No ni fawari jondu konda ni Kenya wono ko nyalande itande do fila ko darto himbe jamaaje nenen dum waddi ko fawari jondu konda ni hono do fila majjum fila mojjintingol galleji dum won har fila ko darto dewle en dimki ko nandi mudum mojjine fa woda heba himbe ko e mudum en du kewta ko e mudum en leede nya yesu dum wonno mafari en mana hono batu hikka o endan dum waddi ko fawari jondu fila mojjintingol galleji di enda se en jeewi leedi men Niger wala na yara sanne sanne dum wonno buytugol fila dimki se jeewama nadu kono gol duggol e kulle kan taweno buyta dimki dum jeewama ilu dubinade jeegon warde dubinade sappo didi dum wala dum yara hono yirrani endan madame fawarjo ni kafa rakiyatu kristen zaku ka wonno minister kawjini himbe endan o haldi e jamaaje ha ecci hankende endan not ko tawe himbe gadda garta hakkilo mum do fila majum fa wodan no ni marat ton enandu ko don do filla ko jewto fawar jondu ko don ni hono jewtugol nyaaw sere ko way tawede demrugol har rewbe dun don du ko don wadama ilun noga e jene lewru juin jabbindu fawar jene lewru won e der mudun dun du ko don waddi ko fawar jondu ko watto rewbe kemi jeneyo e chapan yetto don won ko jewato enda maradi le lecteur to skab kany rewbe yakno sawrowo nden ne ka himbe be du ko tawano tawda e sernde nana mije sernde fa fudde mudun fu kayen fu ko jama gam batte wadne lekki safari am do isa kawo docteur kawji docteur nena marati nan ko haali mohammed mamma ilu marati
donc au total il y a eu
do der doctorore de wadan rewbe keme jeenaw e lasoji nayo hedido ewanaabe nyaw sere nangowuri mudu der mabbe wadan rewbe lasoji dido e jeo cikkaabe no tawda alama nyawgu e kokkama safare e biabe garto nyandego be iwtini rewbe hemre e lasoji tato e sappo e googum tawdama nyaw gu rewbe e worbe bawira budirde kambe du neddo mabbe fu hokkama ko yarata rewbe sappo dido gum borre tawa der rimodu neddo mabbe fu kambe du no hani be gollani wode de itte wadi rewbe gon warbe dan no tawda sador majigum misali rafi beyngu e ko nandi titta hem rewbe be kala nama to nyawtoytu gan nando garki amin fu ummoto ni waran der wakati mo kaldam he modon o bandirabe amin loktorobe no jewude no wade ko be nyawte
nos equipes de consultation sont en train de les prendre en charge.
Ala ngaro ngal haani batu mawdo na mbiya hawrinde hono feni foot kam won fedde leedi men Niger hawjinde filo lotol bal hawrinde wadde to enda marati hawrinde der mudun na han tawedi ko na horebe feni foot o subitaama heybe dum waddi ko faar jondi do gonno wonno no filo no ka en kaybi amade reji mu en boda ittam e le filde de waddi ko faawar joni goto e mabbe te Umar Sale wi ka en jabay ittede on endan sabu kanko tarki makko wi'ano mo no mbodi illunoga e tatti lewru me ko jabbi dum endan sen kitne nanen ko don ko tawato makko.
Aucune notification de rejet de ma candidature.
Talkur fu won lilda ka wiide ko inde am itama le pilak horako go. Mi yaydu nokku fu mido hettini yala mi heba ngonga do labi seria di joimmiti. Seni min kay mo laka hunde fu do mudum fu mi yaha maradi do pilak horako go. Min mi tokkan labi ngonga fu fami yita labi ngonga am. Mane nyalande tefongol e gine.
différentes actions en cours d'aboutir.
Mende andira on wiide Omar Sale oni on noddi no fawara jondu konna hono fedde a hawjinaande filla cubaaki enda ko darto filla hora ku feni futto enda on noddi no be suudu sariya e kikido enda be jey sariya enda wadaama yaamadu konna jango darto salo mo wodi gonga na wala gonga ji yande sappo jango dum wurtoto
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fu do studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yaadu leydi niger
nawandiri celi e ceki e goruji ko taato en region mo agadez kewdi fuu no don ndiyan heewi e mudum faa wecceke e gese wecceke e gure don du latake sadoro masanna yaade bibbe wurobe taabe ton en dan faa yottake hande de se be jii kamu balini fuu berde mabbe no gondir jolloji ga majjum dum waddi ko faa wara jontu konda ni mbiyetedo anise karim bandimin tawato en agadez o ndarowi o tefani en yewtarnde en dan gam batte paamen no en wonno dum wat ton en dan agadez
Chagal yorono dungo kebango region Agadez hebi juole jute. De juole duwardi esembe kadin le jema wadi. Dum sabi kobono ndaji kewdi ngadi. Lete de bipe yadi ektaruji koli futa bandam dilidi em. Ketina Mohamed Malam jibi matan watani bononda.
Je viens de parler tout mes jardins.
Kotawa der kaliol amfu diyan wubi dilidi. Ba awitirdi di bichumi balle deya tan dilidi du. Barke kaliol golni burdumi. Mido ma balla gande hana golle kaliji di mi hay ko wade do
li de jardin on va faire quoi
o bononda abubakar abarti jawre chigafan nim city e bononda gaddo sanen metala mo holli ko toban dan wadi ndotijo mo dubi chapande jeddi imo watta dande e hore be region agadez ben fo
cette année la de kori
hikka celol gol wubbi fu dillidi tenade mawde e pamare fu wala ko gol acci ba dabbaji gom gol dillidi di ko min gidini woni nyibol barage o nde o nyibaka nyande gon wada ba wuro gon gol dilli dan
même le village
boyta gon ba wuro ciga fengu wadi ko be kebana mosala to horebe commune agadez ben ahmed kusa ida bo maire agadez on idum tawa tomum
nous allons envoyer nos techniciens
min gadan himbe amin yewo bonon daji gadudi di gam famudu no wade ko be ballire hubere amin no wodi wallirobe be de golli ditta denne min kaldan he mabbe bani be kokka neddo fu dede ko bonani dum neddo fu heppata ko hokka bamu inul labi no wadete
y compris les ouvrages qu'il demande
kano wora chige fenngon e gure pili daga des dem fom chelindi am din bonnini dum rawanin le wakati goto damunchi e koli fa dum wadi maybe ko ndiyam dam wadi
e do dum ko habru me fulful tili semien assalamu alaikum balde jangwadi
studio kalangu
der galnyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mainasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay e jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay e jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay e jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay e jenay fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu